Exclusive from hotvibes.co.
Southern Warrior.
Don't worry, it's for Pele, professional music.
DJ what? DJ Bone.
Let's get it when we tell this door. You know what it is when the air is with the team.
Kujala kuli mashema, daso ni mashaini angati ichilema. Iwe jebon jekela kofie, ambona geni iwe fie njekela kofie. I declare my soul kuli mashema, kungala newewe jebon alema. Iwe jebon ati imako, spiritual distance mulife yanga chokamo. Iwe jebon jekela kofie, mulungwa nani joba na kunisuka je. That's why ni mabu pembela in every day. It's too late mulife yanga chokamo iwe.
Nali kwetefe kama ane winan, lelo wacha fatumba no winan. Limi satana la mekela mushandi chupova tintaluka. Halo satana ndekela kofi.
Shidi mwanda uvi.
Na papa chidevo ndekela kofi.
Ina 2020 focus kuliva shie mene God forbid jitati mbombele iwe. Bati jebo wanchusha kwa sana. Fifi ntule nchita wampesha kwa sana. Wailionse unifaka mumaskando kakose. Wailionse uman bararamo. Iwe satan jeke la kofi. Mulungwa nani joba na kunisuka je. That's why ni mamu kwa delay in every day. It's too late mulife yanga chokamo iwe.
Nali kwetefe kama ane winan. Lelo wacha fatumba no winan. Limi satana la mekela mushandi chupova tintaruka. Halo satana ndekela kofi.
Shidi mwanda uvi.
Na papa chidevo ndekela kofi.
Boys were paying professional music.
Check a baby.
Cast beats on the 1-2s.
Isansa kuchinja na zone.
Exclusive from Hot 5 CR.